gandu uria twikiire nigetha wone kiotanine wasikosi yaku riria waturutire maturama minyamaro tunaga tari kurota turarota kwi muthenya kiria gitumaga twikiire maundu twakuhoya nigetha andu makahota gukuona thiini witu kiria gitumaga ucokie mahoya twakuhoya niguo wihunje guku thi kugerera ciiko ciaku waturutire kuria twikitio ta kiano ni thu ugiturehare akuhi na wega waku ugitutua kionaniririo kuri ndurire cia thi wavorehunje kuri ithui kugerera ciiko ciaku kiria gitumaga utwikire maundu twakuhoya nigetha andu makahota gukuona thiini witu kiria gitumaga ucokie mahoya twakuhoya niguo wihunje guku thi kugerera ciiko ciaku Kiwa muka ya wito na wendo Ukiuga ni uwe ikoroka uke utu hono kie Ugetu teidora na kuri oto tuire tumigwate Mahore uja kuri ithi mbogerera shiko shiaku Kiri agituma votu ikire maundu tokuhoya Nigetha duma kaota kukuona thinye witu Kiri agituma vasoki mahoya tokuhoya Niguo wihunje guku thi kugerera ciiko ciaku riria tutakui tutiamenyaga uria we ungika na kumenya ugituiguriria na njira ciothe maciaro maku mathiakirira ari we baba urehunjirie kuri ithui kugerera ciiko ciaku kiria gitumaga utwikire maundu twakuhoya nigetha andu makahota gukuona thiini witu kiria gitumaga ucokie mahoya twakuhoya niguo wihunje guku thi kugerera ciiko ciaku